Yeah, yeah, yeah. Na 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 na. Yeah, you know me no girl. Na na, you know me no girl. Girl, boy, them as this man long to do like them, you know. Young baby, never be stand up, be lighter. Lighter. We got some. So I am a dancer to get it to Zine. Tunyanya kukali mijolim. Mono walume mubi ya temu kwa busi. Tulimanya diru aliku kwa gula. Sawa ya madansi tukende tuzine. Tunyanya kukali mijolim. Mono walume mubi ya temu kwa busi. Tulimanya diru aliku kwa gula.
Longu tudi woi 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 woi. Woi 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 woi. Uno kusanyu kawavula siku nyiga. Zeva matira ezange sizi tereka. Mukuzineke tanze na funane ranka. Gena viwala miraba ni mbenye kanzevi mkubi sabanange ntuseno muzirika. Tuzinywa November paka mu December. Chovola baka jinze nange ndiwa no mbabuza tuzijoge. Ajazi mavoko bazi na bacha. Afifa maika muna kachima. Anadha na yuthani mbuba nyikawa. Enosawa ya madansi teri kuzikiza. Nga bitu si butamiza. Bobo wakana katibuza kwa musuza gwe.
Sawa ya madansi tukene tuzine. Tunyenye kukali vijole. Ono walume mubi ya temu kwa busi. Tulimanya tiru aliku kwa gula. Sawa ya madansi tukende tuzine. Tunyenye kukali vijole. Ono walume mubi ya temu kwa busi. Tulimanya tiru aliku kwa gula. Katukenda mundo ongonga tosivye mikongo. Nga busotele miriango baby chino chikomando. Tulimutande kwa baby bakuwe nyondo. Wubuta mita genda kwa kumuriangu. Wekuba mwenge wenye renga tunagenda. It's time to dance baby kona dance. Katinze mwaka nadira eko mugensi. We don't care what you say, yeah. Bande dance for girlfriend. Me yofi party party liko tam tam tam. So me say you're the best. Sawa ya madansi tukile tuzine. Tunyenye kukali vijole. Mono walume mubi ya temu kwa busi. Tulimanya diru aliku kwa gula. Sawa ya madansi tukende tuzine. Tunyenye kukali vijole. Mono walume mubi ya temu kwa busi. Tulimanya diru aliku kwa gula.
You dance it girl, wama you dance it girl. You feel it girl, wama you feel it girl. We like this and we kill it girl. When DJ is on the remix. In a di dance hall, this a DJ pon a beat. In a di game, we level to the beat. Wifey me girl, girl, wifey me girl. Torture, we part was night.
In your people's party, because I'm down, down. So me say you're the best. Woo! Sawa ya madansi tukende tuzine. Tunyenye kukali mijole. Mono walume mubi ya temu kwa busi. Tulimanya diru aliku kwa gula. Sawa ya madansi tukende tuzine. Tunyenye kukali mijole. Mono walume mubi ya temu kwa busi. Tulimanya diru aliku kwa gula. Pussy, pussy, liquor, dum, dum, dum. So me say you're the best. Bah.